What a day. MC Rebs once again.
Once again nina simama, nasimama kama Mkenya. Haya maisha ni yangu nawe, make the trends na tukishimilele. Once again nina simama, nasimama kama Mkenya. Haya maisha ni yangu nawe, make the trends na tukishimilele.
Na keep it real, once again nasimama. Na kile na chofil utaona kina mana. Mashida mingi kila kila kukikuchana. Bado na shangalini haya yataisha. Tangu zamani imekuwa ni siasa. Jali za magari ndege pia na mikasa. Kugoma na kuona tukinyamana. Bada zijaisha ni milipuko sasa. Hizi mashida zinazidi kupanda. Niki watch news mina baki na wanda. Hata kama inabidi ni kupe siri na fichua we na longa moving ya. My fellow Kenya sa tuna amani. Vila tunaishi hata tuna imani we. Haki iwapi tumechoka kungoja. Life in the nation na iwe hoja ya yeah.
Once again nina simama, nasimama kama Mkenya. Haya maisha ni yangu nawe, make the change na tutishi milele. Once again nina simama, nasimama kama Mkenya. Haya maisha ni yangu nawe, make the change na tutishi milele.
Ni miaka mingi tumefight corruption. The more tunafight inapanda kwa nation. Hofi nazidi hatuna usalama. Watu kuteseka tuongeza lawama yeah. Kila mahali imekuwa ni hongo. Kanisa ni manabi wengine ni wongo we. Sina amani duniani tena. Lini Mungu atarudi niache shida mie. We need a change, ndio time ya kushine. Tusipo change tendelea kurewind. Stitch in time kuwa ina safe nine. Better we hurry so as to be fine. Kuna jua ikile kesho has for us. Manan ability Jesus is there for us. We need peace kuishi in pieces. Life in the nation na iwe hoja yeah.
Once again nina simama, nasimama kama Mkenya. Haya maisha ni yangu nawe, make the change na tutishi milele. Once again nina simama, nasimama kama Mkenya. Haya maisha ni yangu nawe, make the change na tutishi milele.
Minute time imekuwa rutini ya kugonga kafinze kisha na unapotea. Wakati huu mimi mwenyewe na kemea. Kifanya hivyo lana vita kulemea. Mungu yu hai na kumbuka halali. Kwanza na shukuru kwa kunipa kibali yeah. Nachotumia na sioni haya. Kile na kuomba usikize haya we. What you do is watching you. Na yote ya siri ipo siku kuu yeah. Better you change, we need a change. Change of the nation for elevation. We need peace, you near the mission. All over nation for our vision. Pray to God to open the way. Forever na milele ni peace we stay.
Once again nina simama, nasimama kama Mkenya. Haya maisha ni yangu nawe, make the change na tutishi milele. Once again nina simama, nasimama kama Mkenya. Haya maisha ni yangu nawe, make the change na tutishi milele.
Let's put the nation first. Kama wa Kenya. One love. And surrender. Rapuka Music. Deep Seminary.